Eyinsuku nezimbalwa ngosuku olubizwa ngo Good Friday. Zobe sikhumbula lokhu uJesu asenzela khona kuleso siphambano esigcwele igazi, inani alikhokha umnikelo awenza ukuze sithethelelwe. Angikubingelele, ngikwamukele futhi ngentokozo engosini efresh, ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Good Friday. Ewu. Kuzwakala kuyigama lingangeni kahle ekukhumbuleni ukuhlushwa nokushushiswa kaJesu ebethelwe esiphambanweni ahlupheke qede afe ukufa okubuhlungu. Kodwa lolu suku silibiza ngokuthi luhle, good, ngoba uma sikholwa ngasenzela khona mina nawe sithethelelwe ngakho konke esakwenza ngokumelana noNkulunkulu. Mina nawe sesinikwe impilo entsha ukuyiphila kulo mhlaba. Mina nawe sesiphiwe isipho esingunaphakade ebukhoneni bakhe. Kodwa mhlawumbe kuleli phasika isiphambano sakho sokuhlupheka kwakho sikudonsela phansi, futhi leyo nhlungu inendlela yokuthuntubeza noma yiphi intokozo okungenzeka sibe nayo ngendaba yephasika. Ukufa kubuhlungu nokuvuka kunamandla kaJesu ngokwencazo yakho. Yabona kanjani? Simelwe ukuthokozela lokho uJesu asenzela khona. Kwabo seRoma 5 verse 3 kuya ku-5. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa siyibonga nangenhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka. Ukuqiniseka kuveza ithemba. Ithemba alijabhisi ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ey'nhlizweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Mlaleli, ungalenzi iphutha. Nombani oyihlelayo ukuphila impilo yakhe elandela uJesu uyohlupheka kulokhu kuphila. Kodwa kulezo nhlupheko, ekuhluphekeni kwakho uNkulunkulu usemsebenzini wokubumba inkambo yakho ilokhu iguquguqulwa ifaniswa nekaKristu, ekugcwalisa ngamathemba athile kuye, futhi ethulula uthando lwakhe enhlizweni yakho ngomoya wakhe. Lokho kuhle, kuhle kakhulu nebala Good Friday. Yilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithwala devotion e-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.